Hello. Maka sɛ frɛ me, wɔn frɛ me. Ɛna wɔma nkɔfoɔ bɛdi nkwasiasɛm. Hwɛ, next time I'm warning you last warning because me farisɛm asɔre ba no. You are wicked people. I'm telling you. Sɛ efi ne kure, wo fake people. Me ka kyerɛ sɛ metrofoɔ no, wɔn ba site wɔn me ya bom tuo kum wɔn ma wɔn nyasɛm. I'm telling you today. Sɛ woma metro ni anaa police anaa any person go to maintain a woni concession wɔ hɔ, please. I'm telling you fact. Sɛ woma metro ni anaa any people ɛkɔ hɔ a, me sister mi hu baabiara no a, mɛma yakye wo complete. Me si mɛma yakye wo. I'm telling you, woma me bo fu papa 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 papa. You are a thief mine. I'm telling you are a thief mine. Me ka kyerɛ wo, wokɔ wonni concession, wokɔgye nkɔfoɔ 50,000. What do mean? Na wo sɛ kɔfa metro abɛkye nkɔfoɔ. Yɛnstopɔ metro wɔ Ghana ha. Wowɔ concession paper a de brɛ me no ɛyɛ concession paper. You shall see. Oh, try again. Me sɛ mɛma yɛsutu nkɔfoɔ no kum wɔn. Na wobɛnya sɛm. Nonsense.